ani agwanira ekitiibwa dalanyo yagwanira okusinza okujako Yesu abalala basinza lubale abalala basinza libumbe naye nze Yesu yewange ekyo nasayininga kambe mwavo bandi mugaga alisigala yewange yamfiirira ku musala ekyo kimala omusinza ye Katonda atakyukakyuka ye yazuukira yekka yamanyi bwensula ne bwensiiba Yesu wange teri mulala gwanira kusinza teri mulala gwanira kitiibwa teri mulala gwanira kuyimusa okujjako Yesu waffe teri mulala gwanira kusinza teri mulala gwanira kitiibwa leta teri mulala gwanira kuyimusa okujjako Yesu waffe n'abantu be nali nesiga omutima baguyusayusa abantu babiite beesigwa bayibuli abatulabula kati alyomu gwe nanyumizanga alyomu gwe nakabiranga kubanga nkakasiza yatange yengulenga sikyesiga baana b'abantu by'omugambo sanga bisasanye obiwulira mu banneiba nga waswaluseda kati kasinze Yesu nesige Yesu kubanga tanswaza tange yengulanga oyo gwe nasinza teri mulala gwanira kusinza teri mulala gwanira kitiibwa teri mulala gwanira kuyimusa okujjako Yesu waffe teri mulala gwanira kusinza teri mulala gwanira kitiibwa leta teri mulala gwanira kuyimusa okujjako Yesu waffe nzijukidde muzeisemanda mukyalo oyo gye twakulira muyaterezanga lubaale amala muterese naye lubaale yagano terera bambi yafazunga yafa yatabuka n'omutwe lubaale kye yamusasula o bambi naye ono Yesu yesigwatyo tasaba nkoko tasaba osanga omusamize nga talyangana ku nkoko yadde nga yena jude akajaja naye nga mu masaba atwala nkoko nga n'abaana wakate bawuta suku alubaale lubaale kye kanalondawo Yesu wange bwe mbasinza misana na kiro nga ntereza nti alubaale mbwamala ntere teri mulala gwanira kusinza teri mulala gwanira kitiibwa teri mulala gwanira kuyimusa okujjako Yesu waffe teri mulala gwanira kusinza teri mulala gwanira kitiibwa teri mulala gwanira kuyimusa okujjako Yesu waffe producer Tyson Chimanye best music namwe mumanye ti Yesu yasinga byonna.